Ay, Uchín, muy chula. Ay, ay. Ay, man. Ay, buena, man. Ay, Uchín. Ay, Uchín, muy chula. Ay. Pasame, wey. Ay, impone.
Ay, ay, impone, lema. Ay, ay, impone, lema. Tienes que mandar, ay, impone, lema.
Ay, impone, lema.
Ay, impone.
Anim phone le mai,
anim
uchi uchula, 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 uchi uchula. Ay mi na masi nze gani, uchandi kigili kiki mai dal, taxi ni ganti kamba. Ufuna kulume na we ganjani Angutufunu kuyo patini gamba Ukingaru mile ngeimbali Ushainambu funa lemali Unukishi misele zinte zinandi Haya ngazi ngeze gani Uchali kikeli kiki maitani Eteksi ni ganti kambani Ufuna kulume na we ganjani Angutufunu kuyo patini gamba Ukingaru mile ngeimbali Ushainambu funa lemali Unukishi misele zinte zinandi Ama Ay Alongsanyisa wena. Ay. Asambe wena. Ay man. Ay. Uthi, ay. Uthi, ay. Ay man, ay, Uchín, ay, Uchín, ay. Ay. Asamba man, anim phone,
ay anim phone le ma,
ay anim phone le ma,
yenge chimo na
anim phone le ma, anim phone le ma. Ay pasele, uchini, anim ponele, ay, ay ponele, ay, uchi, uchula, ay, uchi, uchula, ay, uchi, uchula, ay, uchi, uchula, ay, ay, uchi, uchula, ay, uchi, uchula, ay, uchi, uchula, ay, uchula, ay, mi na masi nze ganja, ay, uchandi kigili kiki maitali, taxi ni ganti kamba. Ufuna kulume na we ganjani Angutufunu kuyo patini gamba Ukingaru mile ngeimbali Ushainambu funa lemali Unukishi misele zinte zinandi Haya nazi nenze gani Uchandi kikeli kiki maitani Eteksi ni ganti kambani Ufuna kulume na we ganjani Angutufunu kuyo patini gamba Ukingaru mile ngeimbali Ushainambu funa lemali Unukishi misele zinte zinandi Ay ma Ay Alongsanyisa wena.